naamini one day itakaa kwa njia. Penye ni hapana njia, weka sulu tatomboa. Mama linambia, haito nisumbua. Kila hatua dua, kwenye mvua, kwenye jua vumilia. Mengu tasikia, mengu tapitia, ya sofa potezea. Okay, usichoke, kazabuti tondoke. Haso popote, hadi kieleweke, street ni so. Ukizubani fo, huwezi ball bila do. Huwezi ball bila do, bado ni so, bado ni fo. Yeah.
Bato niso.
Yeah. Bado ni so, bado ni fo. Papa haso no more. Huwezi ball bila do. Huwezi ball bila do. Papa no more. Bado ni so, bado ni fall. Papa hustle no more. Always ball be like dog. Always ball be like dog. Papa no more. Na press code business kwenye soko. Speedy mia kila chocho. Na saka mshiko uliko. Clean city charter kifaa. This is sana utaka. Sipo goosey delay kibish. Na pevuwe chapa fimbo. Wana fat time kumbo. Acha ibaki tu kuwa mimi. Button on hawazimi. Msoto huu tanambia nini. Nime click kwenye hustle. Hustle I'm so special ku hustle. Na struggle na bisha kito maso. Toy macho kwenye chako. Na fight niwe nacho. Yeah. Ukijitumu tenjeo tangoja sana gwego. Wenzako na piga pay we mechili kama toy. Wake up, stand up, woke up. Wake up, stand up, woke up. Bado ni so, bado ni fall. Papa hustle no more. Always ball be like dog. Always ball be like dog. Papa no more. Bado ni so, bado ni fall. Papa hustle no more. Always ball be like dog. Always ball be like dog. Papa no more. Bado ni so, bado ni fo. Papa hustle no more. Always ball be like dog. Always ball be like dog. Bado ni so, bado ni fo. Papa hustle no more. Always ball be like dog. Always ball be like dog. Papa no more. Bado ni so, bado ni fo. Papa hustle no more. Always ball be like dog. Always ball be like dog. Bado ni so, bado ni fo. Papa hustle no more. Who is ball be like dog? Who is ball be like dog? Hustle no more.